wakijaribu kunchafua na pendeza, wakijaribu kunkutua na teleza.
Pasua hewa,
wash the city, burn.
Kamwe hawatoniweza. Wakijaribu kunchafua na pendeza, wakijaribu kunkutua na teleza.
Pasua hewa,
Black Queen.
Kamwe hawatoniweza.
Killer Nicky, whole gun, man down, bah. Suckers wanna car, I blow bombs, burn Babylon, stallion my car, boom. Hakuna liye baki standing neki wa zoom. Wakisikia these bad bitches wanna fume. Them confused niggas, lazy life wakifeli wana singi ziya weed that they can't compute figures. Hawezi ya life was portrayed wana singi ziya media. Mina uchapla wa mambwiga ibukavskia, ingoma na vyo charukia. Iko too hard kuna kitu watambulia, watangukia, puwa chino wataumia. Kubattle na mimi kiukweli ya pa watajutia. It's about levels nigga and we going harder by four. Chezo show master squeeze ino chapa bar by bar. Look at the tab turn, watching the city burn. Little nacho had to earn, lessons I had to learn. And I'm grown now. Trousers are sagging loose, come and relieve out. Started it, nothing proof, life is a rebound. And met them panic, I'm rude, but I'm a leader. So it was season, life was skiza.
Wakijaribu kunchafua na pendeza, wakijaribu kunkutua na teleza.
Pasua hewa,
kamwe hawatoniweza. Wakijaribu kunchafua na pendeza, wakijaribu kunkutua na teleza.
Pasua hewa,
kamwe hawatoniweza.
Toka before unanza hustle mtani hakuna lentaka. Hakuna cha show zari kwenye bato ni msako gachaka. Niliwazo maukoto vipi tapata, so sikuishia kukuwaka. Na service wa mtoto na kwenye game kisha ingia kwa starter. Zile hustling na jasho jing, zinafanya sasa natuwa shilling. Kwa maza na ding bila taking, success sikupata kwa nyi. Yali majibu ya dakika nyingi nizo kimbizana na nazi. Mimlo zimejibu na kesi na win, na sechi mpaka waseme ni. Sasa hivi hakuna mtu kuniziba, mana mungu kapanga mimi kuwa hapa. Na hawa wezi kuweza mana mingo mshiri na ukishi. Shindana utadata, chafonisha chana sana misamba mingi afkomo ntaka kufata. Shut up,
wakijaribu kunchafua na pendeza, wakijaribu kunkutua na teleza.
Pasua hewa,
kamwe hawatoniweza. Wakijaribu kunchafua na pendeza, wakijaribu kunkutua na teleza.
Pasua hewa,
kamwe hawatoniweza.